Fresh Out from NigerRemix.com.
Villain of discipline, I talk in this meme. Slet to share as quick it was, coin your big screen. Na saka ching ching, na fun your big things. Cause, near what ones, I'm ni shush meme. Mini striker when you kill your quit to kiss a nyav. Mini fighter calling boom, kwa shikisha dab. Tight time when you be yours, it's so means a path. Come by so coin, I'm looking it, I'm in a rap. Nanki time at 16. Oh, hata nyingi bars, na gushiwa G strings. She linger, hata bras. Mix a shango nyingi applause, pitch and pambim ding of course. The time, but call na king of flows that baby wa chape pa. My bling bling, me waga spring the van in me jama ditin. Kichwani mengi sa, na napo we win. No na macho chin chin, come on sakwa kingpin. Me na hason twin twin. Haters wanna know na why it's jale geza. Me na pasku puzo kama hauna chakpoteza. Na hata kani fedha nyingi, nitashika na kutekeleza. Yale msingi kila dakika. Naikumbuka shida mavumba nkishika na asafisha lonchafua. Walono mbea njana alisha na kwenye nyu. Walona ngusho loliza na fute chozo. Walono dhulumu wakimkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kinacho kusongesha mbele natua. Sure. Kwani haujawek gomewa na bag za gari pindu kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na viginge vionekani. Ukapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mdaifu kukere yoni weakness. Mambo yaje bila force hivyo kipozo tanywea. Na kwangu uhuru so chochoche kautomusu kosea.